ni wa Mbeya, wa kusini na mashariki waje kuona. Bado niko nawe, waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa choma wakamezi mawe. Wako choma, ninaona kengeza, yani hono unavyo nikoleza. Wanatapika nyongo penzi hawajaliweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Muchuchu muchuchu, shiti shiti banana, punga mkono tu na kuomba baby simama, leo yako siku ku nikupakulie minyama upite na huku. Wasokupenda wakere sana, unijie kwa mbwembwe,
unainama
waonyeshe,
unainuka
ama
unaigusa akama unashuka.
Yongefe na jonjo,
unainama
madegeje,
unainuka
baby. Malizia mwenzo kwa we ni boya tu. I know you love me, I love you too. Sipoko na ti pressure juu. Minha mãe.